and then bone getting a half from my moon. I'm not your boy.
Papa Gama Baba Mani Pampa Baba, kama tunakosa kwako, jalia Tanzania. ametoka wapi? Huyo mgani mwe, ametoka wapi? Huyo mgani mwe, kifwa kina huruma. Hakina huruma, kifwa kina huruma. Hakina huruma, kikamtoa na kidube. Avala wilongo, mbaba mwe. Lala walasta, ala mbaba mwe. Avala, tena mwana mziki. I'm not going to be able to do it.
Yes, it is.
Where am I in Bush and Bapena? I'm in the whip.